He kōna e ipurangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
Kei ngā pari kā rangaranga, kei ngā haue whāputa noa i tēnei motu, nau mai ki tēnei whakāturanga o Whaka Māori.
Our award-winning Te Reo Māori podcast, Whaka Māori, is back. Led by host Kimo Holtham and Dr. Ana Hini. Join Te Reo Māori experts Leon Blake, Hana Mereraiha and Kristen Ross in a journey of translating English content into Māori. Immerse yourself in learning, wānanga, discussion and the joy of Te Reo Māori with our crew. Here's Whaka Māori with our host Kimo Holtham.
Ai rā e hoa ma, āhua rere kē te hanga o tō tātou whare, i te mea e noho mai ana he maria ki mua tonu i a mātou, e wāte ai tātou te āta kōrero, neha? Hoi anō, ku tēnei hōtaka o Whaka Māori, he hōtaka e āta wete, e āta wānanga ai tātou i etahi o ngā kōrero, ngā waiata, ngā tuhinga no ngā kiriata, he Whaka Māori te kaupapa ā ku ngā tūmanako kia mutu mai te hōtaka nei, e maramana tātou ki ngā kōrero te wā. Nō reira, kua tahuti mai, he tokorua, he mātanga reo, e mōhio pūana ki ngā ture, ki ngā hapa, ki aua āhuatanga katoa oroto i tēnei reo, ka timata mai ki tēnei taha e te tuahine Kristen, kei te pēhea koe?
Oh, kei te pai, e rawe ana i tēnei pō, kua tai ki te hōtaka whakamutunga, huro.
Huro, koe ara te kupu o te rangine e oama, anaha, kua noho mai koe ki taku taha mo te roanga o te terenga nei, kare kore kua hoha mai koe iai.
Oh, karekau, tino hikaka ana hau i tēnei pō. Kia kōkiri hia tēnei hōtaka, tēnei te haere ake nei, he mihi ana ki te ehia miria ona tāngata tēnei kua tau nei ki te tautoko i te kaupapa, nō reira, tēnā tātou.
Koia rā te mea nui e hoa mā ko te kaupapa, ko te reo Māori, i te otinga o te rangi neha, koia te take kua tahuti mai nei tātou, i runga i tēnā, ko te kaupapa kōrero o te rangi nei, he mea āhua reka, neha? Ko ngā rārangi no ngā kiriata āhua rongonui o te wā. Nō reira, ka pēnei te hāre o te mahi. E iwa katoa ngā rerenga no ngā kiriata āko tamātau he Whaka Māori. Kia Whaka Māori ngā mea e toru, ka wāte ai koutou te whakauru mai wa koutou whakaaro, neha? Ok, ka timata ki te mea tuatahi, painoho tēnā ne. Ngāori, me tere te pekāti ki roto i ngā mahi. Ok. Ko te mea tuatahi, he rārangi tino rungunui, kare kore mōhio ana koutou. Float like a butterfly, sting like a bee. The hands can't hit what the eyes can't see.
Ooh,
Kristen, nā au tēnei mea, he hara tō Whaka Māori.
Ka kakapa me he pūrere hua, ka wero me he pī. Ka hore ngā ringa e pā, ki te kore ngā kanohi e kite.
Ui, pai tēnā.
He uaua ki te whaka mahamari taku reo i te reo Māori.
Koia.
Ki au, ko tētai honga mea uaua rawa, ko te noho ki ngā kū kei te taha Pākehā, neha?
Ngā kū, te huarite.
Āna.
Ā, he uaua. He wano, tino pai tonu tēnā.
Pai tēnā. Ka kakapa.
Ka kapa, anā, ka pānui au i tēnei kupu te floats. Iau ka kemi kupu mo te floats, ko te nuinga o ngā kupu float i kite ai au i te pātaka kupu i te aka, i te kōrero mo te mānūtanga o tētahi mea ki te mata o te wai, i te rere noa rānei o tētahi mea i te hau takiwā. Mm. Anā, ka whakakāre tērā i tino hāngai ki te āhua o te rere. Te pūrere hua, no reira ka whakaro au ka pēhea tana rere. Ana he pērā hoki, tā mahamur whawhai, ne? He pēnei ki tana hoariri. Ka kakapa, wana ringa. Hei whakangenge i tana hoariri. Ana ka whakaro au mo te pūrere hua, ka kitau i aia e kakapa pēnei ana i aia e rere ana.
Ko tahe no te wā me ngā ringaringa no hoki, he hara tō rārangi?
Ngā ringaringa no... Ka kakapa mehe pūrere hua, ka wero mehe pī, ka hore ngā ringa e pā, ki te kore ngā kanohi e kite.
Beautiful, e hoa. Ok, kua utaina tētahi tino taumahatanga ki runga i aku i te mako te rāringi e hāre aki nei tētahi o aku tino kiriata e hoa.
Kei te ā maimai au i tēnei, toru noeho ngā kupu.
Ai, en ko te rāringi no te kiriata Terminator, I'll be back. So, ahakoe toru noeho ngā kupu. I mea mai koe tino ua he hara tō Whaka Māori e hoa?
E rua aku Whaka Māori. Taku Whaka Māori ā kupu nei, ka hoke mai au. E rangi ko taku Whaka Māori auaha, ka noho māu ako takutau ki te ātawānanga. He aha tētahi kupu whakarite pea e whakamaori ai tēnei whakaaro o te Terminator, ana katoa ka whiti tērā. Ana ko te kōrero tērā, ahakoa ka mate atu a Terminator, ka hoki mai aia. Pēnei anō i te aranga me te tonga o te rā.
Beautiful, beautiful. Hōhepa, me tango ko i tawa rārangi i tō rerenga e hoa. Ok, me te mea whakamutunga no tētahi o ngā kiria tai mōhi o tia whānu i tia putanoa i te motu no te Wairawaira. me whakapaikea hau i āu anō.
Mana nui tēnei kōrero.
My name is Paikea Apirana, and I come from a long line of chiefs stretching all the way back to the Whale Rider.
Ko Paikea Apirana tōku ingoa, ā ka heke au i te kāwai rangatira i a Paikea whakakautai.
Beautiful. Mara mana. Pai tēnā ki au, he whakaro.
Kare kau. He pai, inai, kei te ki te hoki ahau i te whakamahinga o te apposition i konei nā, ka mahue i te hiwa, ka hewa no, ko te apposition ki te hunga kāru i te mōhio ki tērā wāhanga nui o te wetere, o ko te tōwai tanga o etehi kupu iti noiho nei te i me te i ki nānā no māmā mōmō, e rā mōmō kupu. Nō reira, ko te, anei te tōwaitanga, ka heke au i te kāwai rangatira i a Paikea. Nō reira, koeira te apposition, te tōwaitanga, ki te nuinga, ka pēnei ke, ka heke au i te kāwai rangatira a Paikea. Ei, o Paikea, ko Paikea i etehi wā, engari, me tōwai au a kupu iti noiho nei e tutuki ai te wāhi ki te apposition, e kororo hiani.
Beautiful.
Te kupu Māori ko te apposition.
Te tōwai tanga o te heatai, o te pūmua, o te...
Tōwai pūmua.
Tōwai pūmua. He pūmua?
Koera tā antipania,
yep.
I runga ako.
Nā te mea, ki mai a Shea, he protein kē tērā. He pūmua, pīmua.
Ai.
Yeah. Kā pai, kua rido mā pānia rāu ko Leon e te enei momo kupu e whakamaori ei. Nā te mea kā reno ke whakamaori hia i mua, a kāti. Kua mana ke era whakamaoritanga.
Ana, ka marama i te wā, ka kite te nohoanga o te kupu iti noa nei i mua. Mm. I ngā mea e whakataki ana.
Ka pai.
Pai.
Ka pai, hea koranga. Anaha, kei awai, ma kusin te taha Pākehe pānui neha?
Yeah, ko te kiriata nei no ngā tau o te Warutekau, e rima tau te Pakeke. I te putanga o tēnei kiriata nei, kia nei ko Dirty Dancing. Kareka, karano pea te hunga rangatahi, kia mātakitaki, kia mōhio rānei ki te Dirty Dancing. Engari, he tino kiriata tēnei ki ngā kōtiro o ngā tau o te Warutekau me te Iwatekau. Nuku atu, kua āhua, well, nuku atu i te 30 tau. You know, i te wā whakamutunga i mātakitaki ai ahau i tēnei i ngā tau o te 90s. Engari, ko Patariki Huehi. Ko ia te kai whakāri matua o tēnei nā i mate pai ia i te aroha ki te tehi kōtiro. Āhua rangatahi nei, kā mutu, kāore ōna mātu i whakai ki te hononga. Engari kā, he kai kanikani rāua, he toki rāua ki te kanikani. Kā tau rāno ki tēnei kōrero nei, ko te horopaki, i te tetehi kanikani, ko wareware nei au, te kaupapa. He ano, tau atu tau mai, kāriro kē mā Patariki Huehi, tērā kanikani whakamutunga, engari kua whakakorehia te tū, nā te mea kāore pēt ngā mātua i whakai kia tūhoki tā rāua kōtiro. Hewa no, ka tū ia, ka uru ia ki roto i te hōro, ka tōti kātu te kōroro ki ngā mātua, ka tahi ka ki...
Nobody puts baby in a corner.
Ai, nobody puts baby in a corner. Anei, kāore a baby e whakanohia, in brackets ki te kokonga. He ono?
Pō hehe au i te roa o te whakamārama, ka pēnā hoki te nui o te mātauranga o roto e hoa.
Nā, ngana noiho nei au ki te whakamārama i te horopaki.
Tēnā koe,
nā te mea, nā te mea, i mate au ki te mātakitaki anō i tēnei kiriata. Says, ha, koenei te horopaki, yeah. I puta I tērā kōrero, nobody puts baby in the corner.
Yeah. Te nui o te rangahau, mā bro.
Tau no? Yeah, okay, kua pautaku hau, hea.
Okay, te mea tuarua?
Te mea tuarua.
Goldfinger e te whānau. 1964, Sean Connery. I nā te ātāhu o te tangatara I taua wāra, Sean Connery, ei.
Aua, I whānau mai au I te waru te kau mā waru.
1964.
A martini shaken, not stirred.
Nō reira, a martini shaken, not stirred. He martini māku, tēnā, ruruia, kau e tāwiri.
Hi.
Tāwiri, tāwiri mo te stirred. Ko taku mohetanga mo te tāwiri ko tēnei.
Ai, ai. Ne? Yeah, te tāwiri o hoki, o, you know, mena au ka tāwiri tō kaki. Ua, engari kai te pai, I kai te tika tēnā.
Titaora kaki.
Ai, ai.
Erua.
Heo ano. He mea ki te noiho tēnei kupu I te aka. Tāwiri to stir ki taku mahara, koi rā hoki te ahu o te tauira. Ko te tāwiri hanga o te inu.
Mm-hmm. Mm. Ka pai.
Ko te mea anō hoki, he rongo nui ngā James Bond's katoa ahakoa kōai ne, mo te mate rārangi nei, a martini shaken not stirred. Hoi anō, ki te kiriata whakamutunga?
My mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
Beautiful, e hoa. Yeah. Kei te karanga mai a Hollywood, I think.
Kia ora, wai a mai.
Che, ka mutu e hara I te mea me whakamārama. E ri te tonu tā taku māma ki e ruerua te oranga me te pauka tiakarete. E kore rau e mōhio ki tērā, kei tua I te awe māpara.
Pai.
Ok, e karanga mai ana te ringa tohu, kei te hiehie rātou kia rongo I te... He ara te kupu mo, I te mita, anō hoki I a koe
pāmi ana. I ngā nā hau.
I ne, ne?
E ri te tonu tā taku māma ki, he ono, ahakoa te maroke. Koe rā noiho tā koe hoa, that's tēnā all I've got.
Ok, I tino pai ki au tēnei rāringi whakamutunga. E kore rau e mōhio ki tērā kei tua I te awe māpara. Kore rau mai mo tau awe māpara.
Kua hua hau te rongo tēnei kororo I ngā tau, ne, kāri tino mōhio tia I mua māna, he ono. Kei tua I te awe māpara, kei tua o te awe māpara rāne, eru, engari, kororo ana mo te anamata, mo ngā rā kei te heke, kāre pē I te tino mōhio tia, e tātou heaha tērā kei tua o te awe māpara, he ono.
Beautiful. Ok, kia koe te taha Pākehā. Te kiri atu tuatahi, The Sixth Sense, kāre kore mōhio ana koutou ki te rārangi, nei?
Tētahi tino.
Māwe pānui te taha Pākehā hoa.
I see dead people.
Poi tēnā! E kitea...
e kitea ana te hunga mate.
Māramana.
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 He whakaaro mo tētahi rāringi ko pai atu I tēnā?
He maha ngā kupu huarite e hangaine ki te hunga mate ei. Māramana. E kitea ana te hunga mate.
Ka pai. Ok, tēnei mea, o ngā mea e toru I ai, ko tēnei te mea ua ua rawa. Kia au.
Taku tino I au e tamariki ana I ngā tau, te waru te kau, Transformers e te whānau. Autobots, transform and roll out.
Autoa mā, whītikiria, kā ngātu. I rongo mai au I tēnā e hoa mā.
All right.
Autoa mā, I ahua ua ua tira mo te, koia te Autobots. Ahua ua ua te kimi kupu mō ngā, te robot. E ai ki te aka, ko te kareta.
Kareta, ai.
Kare au te tino pai ki taua kupu.
No tua hoki te kareta o ai he, pēnei te puppet. Ko ngā kareta o kua kite e au, e whai wāhi nei ngā aho, ngā tringi. Engari anō, ēnei momo robot he rereke. Engari, kua whakahāngai hia tonuhia te karetao, e te tuki ai te wāhi ki te robot mihini nei. Engari, heo anō, koeira tāna takenga I nō tua whakarere rāna tērā kupu te karetao. Pai ki au tō whakamahi te autoa. Ko te kupu ōtau, ei, ko te autoa.
Ana.
And then e kitea nei te kupu toa I roto nei.
Te ara. E hanumi.
Hanumitanga e hoa, no reira e whakaia nau ki tērā autoa mā o robots, eh? Too much. Tēnā whakamāramahia mai tō...
Whītikiria.
Whītikiria mo te transform I te mea. Ko taku nei mōhio mo tēnei kupu I ngā wā o mua, I mua I te haeretanga atu o ngā toa ki te pakanga.
Yes.
Ai, tika, ka whitiki ko te tātua, ne?
Maramanau, yeah.
Ai, ai, so ko ia tāku. E maramana?
E maramanau, engari.
Maramana koutou? Ne, ka mau ki te tātua, ka whitiki ria te tātua.
Ana ka e. anga atu, koera te rollout.
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 Ka, yes,
kia ora. Heaha, etahi atu kupu. O tērā momamahi. Mena ka whakārohia te ope taua.
Heaha. Kokea. Kokea. Kokea pēr tētahi?
Kōkiri.
Kōkiri?
Yeah. Yeah. Yep.
Ana.
Koia, koia.
Te tehi āpitihanga pia ko te ai. Te tehi o ngā complex particle ai.
Ka ngātu ai?
Yeah, yeah. Ko te kā tūmahi ai e rite ana ki te kātahi kā tūmahi. Kātahi ka rollout, ne? Ka ngātu ai.
Ana.
Nore, he whakaro noi ho tēnei, ka taihano ka toko ake.
Rauai tēnā, ka tāpiri mai au ki konei.
Yeah, ai. Ka pai Kimo Randall.
He pātai tāku mo te mufi nei, Transformers. He a te kōrero rongo nui a ngā Decepticons.
And destroy!
Anā ka pēhea tō whakamaori i tērā. Decepticons, destroy.
Oh, well, you know, ko kiritia huakina, e rā momo kupu.
Ka pai, e ringa whakamutunga.
Transformers, more than meets the eye.
Koe te... Ka pai, e ha?
Ke ora.
Ok, koutou, hohepa. Ai, i whakatū mai tō ringa.
Ka. Engari, he pātai tāku mo te tāki ngā Autobots.
Ai.
Ake tu wātea tērā?
Ai, 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 kōrero mai, kōrero mai.
Tētai wāhanga noiho mo te rollout.
Ai.
Iko nei mai oe kōrero ana, i te whakaaro mo te kianga e mohiotia whānui te ana ko te haere māraro. I te whakaaro noiho e mēnāra nei, ki oku te whakaaro he wāhi pēa ki te whakamahi i te māraro i roto, i te horopaki o tērā kōrero.
Pai te māraro ki au, engari, ko taku mohiotanga mo tērā e kōrero mo te tangata e hikoi ana. Ai? Ka.
E rangi, koera tā rātou momo hīkoe ko te huringa o ngā wīra.
Ana.
Pēnei te māraro atu tātou, tētahi āhuatanga pērā. Ki te hanga e tonu tērā, karekau rānei ki o koutou whakaaro.
Pai ki a.
A kene pia nā te mea koera o rātou waiwai, ko ngā wīra. Engari, mēnā kāre anō koe ki a rongo ienei kororo, ka hoki kōmuri ngā mahara ki te wā o i mua rāno i te tāinga mai o te Pākehā ki konei e rua ngā momo haere a te Māori, ne? Mā runga waka, mā raro rāne. Kātahi te hoiho, kātai pēnei mai, mā runga hoiho, up on the horse, mā raro rāne i hikoi ana. I reira tonu te waka, kātahi te kāta, ka whai wāhi mai nei, ka whakamoia te waka. Nāwai, ko te motoka, ko te taraka, ko te treina, ko te motopaika, ko te aha, hei momo haere. Nō reira, e tino hāngai ana te mā runga ki ngā waka o nāia nei. Engari, e māramanau ki tāu pātai e hua nā te mea ko ngā waiwai, o ngā Autobot, ko ngā wīra.
Ko te pāinga hoki, mā raro, anō nei e rāwa ki ana ki te kupu rōra.
Mā rōra.
Ana. Mā rōra. Ā, ko ea. Kei reira tāu wai hoa, kei reira tātou. Mā rōra, nea. Ok, ki te kiri a te hae ake nei e te whānau. No te tau 2010, ko te kiri a te ko boy. Ko te rārangi.
Hey, Sharanee, wanna see some Michael Jackson dance moves?
Ooh, pai te rāreo.
Ei, Sharanee, piringi mai koe te ki te iaku takahanga wai a Michael Jackson? Āhua hapahapa ngā kū, ingari atu i tēnā, he hawa kōru o whakaaro.
Pirangi mai koe, pirangi
mai. Ko te nohoanga o te mai.
Pirangi koe mai.
Hey, pirangi mai koe, do you want me? Hey, pirangi mai koe ki au. Hey, pirangi mai koe.
Oh, so double tēnā.
Oh, Carl, hei aha pia te mai.
Pirangi koe te kite.
Yeah.
I aku nukuhanga wai, takahanga wai a Michael Jackson.
Nō reira, ki te kore koe whakamahi tetehi tohu wā, kei te pirangi, e pirangi ana rānei, o māte aha i te whakaurunga o te ana i pirangi ana. Pirangi ana koe kite kite.
Ok.
Yeah, pirangi ana koe kite kite.
Pēhanga whakaaro mena ka noho te mai, i muri mai te kite.
Kite mai, pai tērā.
Pirangi ana kite mai koe.
Pirangi kite, kororo mai ono?
Pirangi koe,
Pirangi ana.
Oh. Pirangi ana. Koe kite kite. Oh.
Mai.
Mai.
Yeah, kite kite mai.
Kite kite mai.
Yeah, ka whaihua tēnā.
Te a.
Engari, kare e pai te rakita ki taringa.
Pirangi ana koe.
Pirangi ana koe.
Kite kite mai. Kite kite mai.
I aku takahanga wai a Michael Jackson.
Nā. Nā wai ngā takahanga. Nā au nā Michael Jackson rāne. Nā te mea kua e rua ke i nā nei aku me a, ma, a MJ.
Oh, well, ki aku nei whakaoro ke konei te hapa. I te mea ko te rārangi te kiriata, hei Shara nei, e whakapono anau ko tana kōrero wanna see my Michael Jackson dance moves i te kiriata?
Yeah. Nō reira, me whakakore e koe te a. I aku takahanga wai
Michael Jackson. Jackson. Ah, nā. Ok, ok, nō reira, kia pānui anō. Pirangi. Ei, Shara nei. Pirangi ana koe te kite mai aku takahanga wai Michael Jackson.
Nai.
Yep.
Ooh,
pirangi,
okay.
Ana. I...
pirangi ana.
Pirangi ana.
Yeah. Pirangi ana koe te kite mai.
Kite.
Kite, kite, kite mai. Yeah.
Kite, kite mai.
Kite mai.
Yeah.
Pai.
Ka pai te kia kite mai?
Kia kite mai. Yeah, I think so, eh? E mohana ki tetehi ture.
E hoki ana aku mahara ki nga puka puka te kākano, te pihinga te mahuri kare mohio ana ko te hea puka puka tēnei, kore, tēnei kōrero. Engari, ko te kite, ko, ka whai mai ko te tūmahi. Mm. Mena ka whakamahi koe te kia, me tū, whai hangu, mai ko te hangu.
Ana.
Kia kitea. Kite kite, kia kitea rā.
Yeah, yeah. Hara mai ki te aku i te reo, hara mai ki a kona te reo.
Ok, kia hari tonu tātou. Nei ngā mea e tonu whakamutunga. Ka puta mai tētahi te kiriata The Lord of the Rings. My precious. My precious. Ne? E toru ngā whakamaori kei konei, ka timata ki aku i Kristen.
Ok, e rua aku whakamaori hanga.
Ua,
te tūratahi.
Kopi au tēnā, engari, ai, ka pai, ok.
Ki te kāmira. Oh, fai.
Ka pēmino.
Fai, fai.
E rangi taku whakamaorihanga Māori.
Taku kaurangi tongarewa.
Oh, pai. Pai. Pai ki au te prehi i te mea ka noho ki.
Ka marama.
Ai, ka marama.
Ko te precious tera.
Ok, ko taku?
Taku kuru paunamu.
Tina ahua Māori nei neha.
Yeah.
Ok, ana?
Che.
Taku kuru.
Kia kāe hoa, kia kāe hoa.
Taio.
Koinei te rārangi e hoa ma.
My precious.
Takukuru. Ah, taio. Takukura kairangi. Takukura kairangi e te pānau.
Takukura kairangi e te pānau.
Ka rongoa i te rā whakahua, kāre tētahi taonga pui aki i aku whakaro.
Taku kura kairangi, he weno.
Hoi anō. Tahi manu i ora 96, ko te kiri atu ko Jerry Maguire, ko te rārangi.
Jerry Elway?
Jerry Maguire.
Ah, Maguire, ka pai.
Ko te rārangi.
Pēnei ko Maguire.
Hai, no ki te he. Hai. Ko te rārangi, you had me at hello. Pōhehe au ko te tino rārangi no te kiri atu nei?
Ai.
Show me the money, baby. Show me the money.
Show me the money.
Ai, engari paitoni te dihe.
Ia hua raru pia te piringa ai. I tērā wāhanga o te kiriata rā, i ngana ia ki te whakaputa i tana iwana kare a roto, i tana aroha, ki tana keofrene. Te ahua nei wehe pia. Kātahi te keofrene rā, ka aukati tana kōrero, ka puta te kōrero, you had me at hello. Ka kihi, ka awhiawhi, ka harani.
Pai ki au tēnei rārangi. Pai ki au tēnei
rārangi. Nō reira, tuahine.
Ai, ka tēnei ki au koe.
E ruano?
E ruano ngā whangamauritanga ana. Kare anō e kia mataki i tēnei.
Ai.
Kare au te mōhio ki te horopaki. I whakaro au i te kōrero tētahi ipo ki tētahi, ki tana ipo. Ana, i au kia pānu i tēnei ki whakaro au. Kua hapū au.
Oh, e hāre koe, tō tika.
Marama ana.
Ko tahi atu te hāre ki reirehi, ne?
Hoi anō, ko taku whakamaorihanga, i hinga katoa au i tō mihi mai.
Ka pai. Pai tēnā. Ko tā aku?
Did you die?
Nā. I te, hea, kore, whakamarama mai.
Ka, ka, ka. Whakatoi noho.
Ok, 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 ok. Ok, ko tā aku, you had me at hello. kua tōrere ti au i tō mihi mai.
Okay. E kite ana i te wairere. Para ti ana.
Ok. Tōrere.
Tōrere.
He tūingoa tērā i, i te te horopaki, darling, beloved, te tau o te ate, tō ipo, e taku tōrere. Hei tūingoa, hei noun. Hei tūmahi, to desire, be infatuated with rāne.
Āna.
Ka mutu he tūmahi fiti tēnei. Tēnei kupu te tōrere i roto i tō horopaki. So, kua tōrere tia au. Noho ai te ea i te taha o ngā hangu. Heo anō. Kua tōrere tia. Whakamaramahi amai tāu. Whakamahi tērā tōrere tia.
Koia, ko tāku i tango atu i te whakamarama mo te infatuated.
Yes.
Ai. Kua tōrere tia ahau.
I'm infatuated because of you.
Ai.
Because of your mihi.
Aye.
Kapai. Okay. All right.
Aye, okay. Okay. Must ka hore rane, kōrero mai.
Must be.
Okay, yeah. Okay. Kapai. Tēnā koe.
Mena his state of verb tērā i te... mena he tuāhua oti. Kapai tērā i kua tōrere. Kua tōrere au i tō mihi. Ei.
Āne. Tēnei. Tēnei. Pānui mai tō rāringi e hoa.
Okay. You had me at hello. I mīre katoa au i tō mihi mai. Mīre.
Whakamārama mai tēnei mire, i te mea iau e tupu ake ana i te kura, tēnā pēr he mea rere kē te mire ki a
mātou. Oh, well, you know, ko te mire me kaha mōhio tia nei e te motu whānui, ahu kē ana i te kupu wīwī, ei, miel. Nā, ko i tāne ngā pihopa, Pompelea. Nāna te pī i haripē nei mai mārunga kaipuke, ka hari atu ai ki te tai tokerau. Kāre kore i pātai atu, you know, i te pī e mahi nei tāna mahi, ka pātai atu ngā Māori, you know, hea tēnei mea e puta nei i te pī. Ah, he miel, ka tahi ka mire, honey.
Yeah.
Engari kāre paku whai wāhi nei ki tēnei horopaki, ko te mire e whakamahi nei au, ko te to become powerless, to be beaten, to be overcome.
Yeah.
Ka pai?
Beautiful.
Yeah, sure.
Oh, e prātai tāku.
Ka ora. Anna.
No reira, ko te whakamāramatanga o te miere, i reira te kupu miere e whakamahi ana i mua i te taenga mai o te pī, me te hani.
Well, ki taku mōhio. Well, yeah, miel. Hey, he kupu wīwī tērā, hey.
Miel.
Nā Pompelea, kia tērā.
Tō miere.
Taku miere. Taku mōhio. Yeah, he kupu. Kua ahua roa nei au e mōhio ana ki tēnei kupu, ki te miere. A position, ki tēnei kupu ki te miere.
Oh, kia ora.
Rawekas, kia ora, kia ora.
Yeah, hewa, yeah. Engari, me pono, kāreu te mohio. Gotcha.
Anā ka, ko te pikite ki te aieu, ko...
Melted kana, pēnei te miere.
Ka pērā tō āhua.
Akenepea. Yeah, pai tēnā.
Kiriata whakamutunga e hoama no te tau 1925, ko te kiriata ko te Braveheart. A kia, karekau he rārangi tū atu i tēnei ne.
Karekau.
Ko te rārangi. They may take our lives, but they'll never take our freedom. Mā te aha i te ngana e te whāna.
Ka pai e hoa.
Ok, e te tuahine ka timata ki ahua.
Ka mate pea tātou. E rangi anō tō tātou mana, ka mautonu.
Pai tēnā. Āhua roa te fiore, engari.
Kua
te kaumarua ngā hōtaka e hoa tohu ngā hau inā ene. Ki ue nei āhuatanga.
Hea tau.
Ok. Me kia māra mai koutou. I te mea, ki au ko ngā kupu matua o roto i te reringa kōrero nei. Kua tārua ki te hawhi tuatahi, kua kakite anō i te hawhi tuarua. Arā ko tau a take. They may take our lives, but they'll never take our freedom. Nō reira, i nganau ki te tārua i tētahi kupu i roto i ngā hawhi erua, ko tāku. Kā ta hō pea mātou e te mate, engari anō e ta hō ai ta mātou here korenga. Maramana?
Yeah.
Mohana ki te kupu ta hō?
Hea te ta hō.
Ko te ta hō he... He wound, ne? Ana, he
rīwhi
kua tango au i te pukupuka ana.
Hea tā te pātaka kupu mo te taho.
Taho.
Taho. E ngehe ana, e ngoikore ana.
No, ok, he mea tango anō.
Wera, tākoe mōio nei mo te taho.
Ok, me pātai pia ki whai haumihi, te haumihi ata i te mehe mea tangu i aia, tēnei kupu.
I te aha.
I ngā kōrero, i tāna whaka Māori a Rōmio Rāo ko huria. Kei au te tuhinga ki konei, ina ehi ehi ana koutou. Anaha, ka tahuri atu ki a koe.
Kaha nei koe ki te name drop.
Ai, i te mea, i aue, kimi kimi ana me kimi he huarahi e puta ai te ihu.
Heu ano, mau te Pākehā, bro?
They may take our lives, but they'll never take our freedom.
He roa tāku, engari, hei aha tū māku. Ka torona mai pea te ringa kūrehe o te hāku i puaroa o te pōrere hua. He hoi, engari anō te mana o taku herenga kore, o here korenga. Ka mau tonu, haere ake nei.
Oh, tino. Tino, okay. Rongo au i te...
Pānui mai anō.
Pānui mai anō. Ka torona mai pea te ringa kūrehe o te hāku i puaroa o te pōrere hua. Nō reira, ka torona mai pea te ringa o hinenui te pō.
Mm.
Ka pai? He hoi, engari anō te mana o taku herenga. O taku here korenga, ka mau tonu, haere ake nei.
Nō reira, ko ngā kupu mō Hine Nui Te Pō, ka tīmata i te kupu hākui puaroa o te pō rerehua. Ko ia katoa?
Yeah, nō reira, yeah. Te ringa kūrehe, the wrinkly hand, o te hākui puaroa of the divine matriarch, o te pōrerehua of the Patrisque Knight.
Ka mutu pia te atahua.
Ai, ofa te kawanui ho tērā.
No, ngeriko te painga, te ingarihi tino pai atahua maramana ki te taringa, ka ki te hoki
tino tēnā. Tino pirangi au ki te whaka Māori.
Ai.
I te wāhanga nei.
Mm-hmm. Ai. E hoa ma, i te nuingo o te wā, ka tahuri atu tātou ki te wāhanga o Urban Dictionary. Engari, mo tēnei wāhanga, mo te whakātiranga whakamutunga, mo te hōtaka whakamutunga, kua whiu atu i te rākau ki te hunga mā takitaki, ā ko te tūmanako, kei a rātau ētahi rārangi, hei whaka Māori, mā mātau. E hoa mā?
Kia ora koutou, toko toru. Kei au tētahi. Anei tētahi, kei ataku CrossFit coach. Ko burpee over box.
Oh.
Burpee over box.
Burpee over box.
Toko no, puaha, te... he burp, no, he hiccup tēnā ne, toko puaha.
Ah, he burp tēnā.
he burp tēnā.
Yeah, okay. toko puaha i. Toko puaha i.
Burpee. Toko puaha i.
E hara tērā i te burpee. Hara tērā i tāku e kōrero ne.
Dāho ne mohana kou te karau te mō, he aha tēnei mea te burpee. Burpee over box.
Ko te burpee, ko te, ka takoto te tangata ki te papa, ki tana puku, ki tana poho, ko ngā waiwai ki te torotika, ka tū aia, i te wā ka tū aia, me peke aia, i te tahi pawaka, ka tahi ia, ka tau ki raro, ki te tahi atu taha o te pawaka.
No te hea kiri ata, bro?
Burpee over box.
Ko hara mai ki te whare o Ruak, nā kā kokoe. Hea te rerenga ko te burpee over box, burpee over bar rānei. E mua i taku rongohanga atu i tā mātātoa kupu, ka tuhi au, tā papahia kā pekea i te pauaka.
Okay.
Oh, ai, pai tēnā, e māramāna, āhua roa, engari māramāna.
Ane, tāku, ofa te kawha noiho nei, hongi papa, ka peke pauaka ai.
Ka peke pauaka ai, tere ake tēnā
pai. Papa peke pauaka! Papa peke pauaka!
Nice.
Mara mana?
Papa peke
pauaka.
Ah, bro, piro, yeah, piro.
Papa pauaka peke pea.
Nice.
He pauaka ka peke pauaka. Kāretai, wāma, kāretai. Okay.
Paitina.
Okay. Anō he ko he... e kite anō?
Kia tūpato, kia tūpato.
He tīpako ngā tēnei i te kiriata matanawe. Scarface.
Oh, matanawe, pai!
Ia kroua Al Pacino.
Say hello to my little friend! Oh!
me noho mai koe ki konei!
Karawhiua!
Say hello to my little friend, ne? Ai, anaha me te ahu, me te mita noho ki te ahu.
Kera, bro.
Okay,
kia
tēnei.
Oh! me tere i te mea i etahi o ngā hōtaka ki te kore koe e tuku i tō kupu i te tuatahi kā riro pēa i tētahi atu. Nērā, Kimo.
Ai.
Ok. Mihi mai ki taku punua hoa.
Kupu mo te kupu e hoa.
Mihi mai ki taku punua hoa.
Oh, ok, tikau miniti anō e te whānau.
Ai, ko tāku ko te mihi mai ki taku wāhi hoa, koera.
Wāhi?
Ko te wāhi, he kupu no te kāinga no te tai tokerau, mo te iti.
Ok, kei au te tahi. Mihi mai ki taku shei hoa.
Oh.
Kupu anō mo te iti.
Āma.
I runga i tēnā, ko te mutunga hoki o tēnei hōtaka whakamutunga e hoama. Ai, e tika ana kia tuku mihi atu. Tuatahi kia koutou te hunga mā takitaki i tāi mai i te pō nei, hei whakatairanga i tō tātou reo, hei wānanga, hei kata, no mātou kē te maringa nui, tēnā rawa atu koutou. Ai, pakipaki atu, pakipaki mai. Hoi anō, e tika ana kia tuku mihi atu, anō hoki e hoama ki te tokorua. E noho mai ana ki taku taha. Ānaha, ko noho mai koe mo te roanga o ngā whakāturanga katoa. Tēnā rā wātu koe hoa, no tātou katoa te maringa nui, ko koe te e mōhio ana koe ki ia hapa, ki ia kupu, ki ia wāhanga o ia rere ngā kōrero, ā, kua tino tupu a Kimo i ngā taonga ko tāko hatia mai e koe e hoa. Tēnā rā wātu koe. Ko pēhea te wiki o ngā hōtaka nei?
Ko tino pai ki a hau nei, ka mutu nōku kē te wai mare nui kia whai wāhi mai nei ki tēnei kaupapa nui whakaharahara i a tātou e ako tonu nei i a rā. Ka mutu me tōwai anō e au te kororo i whakapua ki nā rā i mua i te tehi atu o ngā hōtaka e kore rawa tēnei mea te ako e mutu, wiki atu, wiki mai, e ako tonu anā hau i etehi mea hou. Taino atu ki te taenga mai o Leon, ki te tēpū, i he maha ngā mea i ako ai ahu. Taino atu ki tō tāua tuahine kia hana mere raiha, i rawe hoki wana whakamāramatanga, wana whakamāoritanga, i ako hoki ai ahu i e te hiatu mea hou. Nō reira, kia mate rāno, mā reire ki ai te koro kua mitu te ako. Ngā mihi.
Kia koe e te tuahine. Pō noa te ao, kei konei koe, e koke ana, e mahi ana, tēnā rā wātu koe i ngā āhuatanga katoa. Rāwe te mahi tahi ki a koe. I ngā wā katoa aha koa te kaupapa, tēnā rā wātu koe, ko pēhea ngā hōtaka nei.
Oh, kua rāwe ki au, e mihi ana ki te whakaaro nui mai, kia whai wāhi mai au ki tēnei kaupapa. I au e tauira ana, he nui ngā kōranga, e kaha whakamahi ana au taku roro reo Māori, taku maihara reo Māori, iara, rātu, rāmai, e kaha whakangungu ana i taku reo. Wea ana, ka puta i te whare wānanga, ka puta rānei te horopaki ako. He uaua ki te āta whakangungu i te reo, iara, norere mihi ana ki tēnei kaupapa i te mea kua... Kua hoki anō ki te rā āhua, anō nei he tauira anō ahau, e ātaranga hau ana, e whakamātau ana kia auaha taku reo, e whakamātau ana kia reo waiti, kia whakamahi hoki i ngā kupu hou, i ngā rerenga hou, i ngā kianga hou, anō rere mihi ana i te rā āhua, i te mea kai te rongo anō ahau, i taku aroha nui ki tō tātou reo. Ana kua toko ake anō te hia kia hoki ki te ako, kei konei au e whakaaro ana, ka mutu ana tēnei kaupapa, ka haere a hau kihea ki te whakangungu i tēnei reo, i takoha mai i ngā taniwha hikuroa o te motu. Kei te pirangi au ki te whai tonu i tēnei, kia nui taku mihi ki a rātou, nā rātou tēnei reo i homai.
Tēnā rā wātu koe e hoa. Kia tō ai anō i tērā o ngā mihi. Ki a rātou i hoka ai tēnei manu, i whai huruhuru ai tēnei manu, RNZ National, te māngai pāho me te kāhui o Arataua. Sheira o ko Kahurangi Meon, me kore ake ko kōrua, ko kore rawa tēnei kaupapa no reirei tika ana kia tuku mihi atu kia kōrua. Nā koutou katoa i mura anō ai taku ahi mo tō tātou reo. No reira e tika ana kia tuku mihi atu kia koutou. Hoi anō e hoa mā, kia kite anō tātou i a tātou. Hei konana.
Kia ora.
Kia ora.
Tēnā tātou katoa. That was the final episode of Whakamāori Series 2, recorded in front of a live audience. Produced by Arataiwa with Kimo Holtham, Ana Hahini and Kristen Ross. You can find all 12 episodes of Whakamāori at rnz.co.nz. Please rate, subscribe, review this podcast on Apple, Spotify, iHeartRadio or wherever you get your podcasts. Tuku a te reo, kia rere.